Tabaza mukuru, mutebi omwana wa Mutesa. Amulabe bwane kete, mukanza yomulera. Mutebi watebu kabalobe, kati otabalira nsiyo. Bologo metabala, jajafo otabalira kwanga. Natabala tabade, kabakona tabalira nsiye. Kabaka nanyini buiza, mulaba mutando mulungi. Kabaka mutebi omugagga, mulaba omuwendo omutibwa. Kabaka omwana wa Mutesa, mulaba omutando mulungi. Natabala tabala, jajanga tabala nakomawo. Mutesa tabala tabade, jajanga tabalira nsiye. Semwanga tabala tabala, jajanga tabalira mirembe. Yatabala okubeda nedda, abalabe n'abameka. Sama yesanyu limbuganye, olaba omutando omulungi. Bajjajja abakulu b'ebika, abalungi munekedde. Ambejja n'abalangira, be baana b'embuga abakulu. N'abaami b'omutanda, webala okuwomera omukono. Ye abaami n'abakyala, bulikita omutanda wali. Kati nno kye nsaba abangi, obuwangwa tubukuume nnyo. Obutonzi n'obuzaale, abalungi tubusaanyawo. Emiti egyo tugisudde, n'ensozi tuzisenze. Embiri z'abajjajjaffe nabayo ziikamu amazzi. Si abange tunaddawa, ebyaffe tubisaanyawo. Yabange nayitani, ebyaffe birugenze. Otuddize ebyaffe, munafuna emirembe. Mayira akendako, nako tukyakabanja. Natabala tabala, jajjanga tabalira ggwanga. Nini munda nyiri buyinza, jajjaffe atabalira mirembe. Mutesa lwa lugendo oyo, naye atabalira nsiye. Sune wamala jajjange, naye atabalira ggwanga. Sawuli kya omwana wa Mwanga, naye atabalira nsiye. Nakibingere taata w'abaana, naye atabalira ggwanga. Kabaka Kintu nannyini Buganda, naye atabalira nsiye. Kabaka Dawulo omulungi, naye atabalira nsiye. Luwaga empagi ya Buganda, ewaniridde obwakabaka. Nange omulangira omuteefu, muzzukulu wa Mutesa. Tabalira ggwanga, era tabalira mirembe. Mulekene neddira ewaffe, ekasubi ntabulagala. Bw'otomanya gy'ova, gy'olaga otawaanira bbule. Mweraba ngenze okukuma ebyoto. Dije mirembe gyaffe okuva edda n'edda lyonna. Kyobola babyayi by'Afirika, mubyo nno n'engabo eginyweseza. Natabala tabala, kabaka ono atabalira ggwanga. Natabala tabala, jajjanga atabalira nsiye. Natabala tabala, jajjanga atabalira mirembe. www.mp3ugandanmusic.com